මුදුවිට කමිදාකෝ දායෝ
ඒ වේ දායෝ හෝ කෝටි කිච්චකි
ආන් ඩකන කොයි වෝ ගොඩෝ එතු තීරගයි නේ
ඒ
නානෝ දිරිකාඩි නෝලා ගෙදිනා බෑන නගු කෙකිතර මුයිගේ
ඒ
නරු හාට වෙන කියෝලියා ගෙතු මේ තරම දිකේලිය ඊටෝලිය කෝ රැකියා බිරොයිරු
ඒ
නාරෝලියා
ත්‍රි
ඒ නෝයි ලොකේ ගොමු
ඕකේ
ඕකේ අරෝලිය ඇටරේරේ
ඒ
ඒ කංගෝ කිගේ කියා කොවිඩ් 19 රේ
හ්ම්
නෙනි ගෝ කංගෝ මේ ඉලේ දෝ දෙරි
හ්ම්
නමු නමු නෝගේ කලිගා මෆරෝලි මා යුරොප් නා ජිරා නෙන මු නෝ හ්ම් ආ ඔ නයි කුනෝ නිගේ මු නෝ කෝ
හ්ම්
නෝ ගා චෝ කෝ නා conference ile ile kuona airport ile muthongo nene muno areka ne agwetha vaccine agethera adu airu africa niki ke gituma eshirie gweka odotocio hihi ni kwedereta mundu muiru ka niki ke gituma eshirie gutaithia mundu muiru kuringana nake alafu ri utana choki kiri ki ujoke gucokerie gatho ni undu wa maundu maul kalawo gitwiraga na tuthia otukimeo nagira
eh
atwirire wira wa muthejo mukinyata muri no karikia na no turathi tukionaga maundu eyo marathio magichenjegia hari utu maundu rathi na mbere na riu tukinyire o hau mundu ahota na ni kunyitirirwo na no watu
Hapuna
kiti gani kiko, kuona kiega, kana kiumi. Ni doni le, tuma odotu la tuwa historical injustice. Noko nato machira ni tuwa thie igoti ni obuo, na ni tuwa thie wega, na ndoe mwiga tona kihoto. Ndari udwa kiego watia. Ya hina injustice chia kilo tena miaka mige muno. Na li umago oti maitu, na kative no, na noto goli yoli ho. Ola di uki, zonde kaga mauduma chiu.
Okay.
Thank you, Yankee. Hey. Did you get
a key of the game? Did you get a key of the game? Arido de que lo lea chítalo. Y esto podría ir ya con una comida. Uno de un vago a ti boca, ni que tu lectura te pasa. La COVID-19, el programa que no es, ya es que hay una hija. Una que da boca la guerrera de Dios que se llama América. Programa que tiene que hay hija. Ya con una gora matari matari. Na oleko kitana hauka na hauka pre 1945 1945 Acho una historia de Menecaga, no de Maña y Rumuno, no te documenté de Hago. Yo de cada una área de Hago. No que si estuve en mi mamá, la chico de Chipro, no se la de Moya Junto. Mudó de modo como lo cuenta por eje de la Maya y de Nueva África, era con Tierra, con el 19. Guarde en mi amigo como yo, Pablo, con mi roja en la Tinepix. Ya ni kuwekimile mungu ya pala kuhiyozi ya mungu mali kini yegu, kini pigs ni yegu na ito tofauti ni kuhu ya kuwa mungu ya kuhisa antistu makauza hati lina kina muno nonya mpura lina hudaya ino nolu kini kuhu hewa tuyo machoke maroo kami ya ketano mao kwa mahanati ya nolma rehe lea kutesti ya lea tuyo na nolma rehe lea kwa nanda chiga kia sayini kia mungu mungu Eza, utesti dawa, kana kuharangani ya mungu mudulu kari ya kinyite. Oneke, mwichu nyanyi. Iti ni program kia hitila. Kia second world war. Iti nyeta wa new world order. Na new world order, kiatu waliwo Amerika ni ya dole maumbi ya Germany ni yoma ati ya Amerika ni kuchia propaganda yu Amerika hili ya atipia mtuku umuri ni New World Order na ulitio na dole marashe dumbuno na aduma tiyo marame milagi ya Amerika kana uli mweru kana uli mbulu harimi ya kamara hatinya ukaigwe mundu ni ya nino ni ya chii na ukaigwe ni ya ulite mkiriho na tuwe chumatile napata na dole ya kumi na ndipo pati kwa ya tuwebe ni wa gaisi kwa kilina pati marudu machio mati gaisi meka kaino wa hea ni mwalo na niwe uwe ya kamwe nika mwudu uchiki ya toa ni mwudu wa lua ki Amerika togu alina kilina wa Amerikisia uwe ya uwe ya hitiru na kupulini na uke na uke kwa chuzi na kiki subject kia kina mati mare mako unato ya mati kitu juno kira ki Amerika kitema kuduli mahana ino ino wa uke uta kani huyo uke ati uwe uke wa miaka ika nona uke uwe uwe hadwele nao pia gare na umehi kiri kituwa pitu uke niki kratuma uke uke ino wa uke uta ya uwe siti uke za nitio na Paris Conference ya 1884-1885 Paris Conference ili ya raide Afrika kipatisho ni Afrika hali kipatisho mgu watu itie mavuri mbale ya mego watige makoloni utoko wa koloni chunu wao wanadua yu ya hazi tukia hilo kuyari wa natural resources icho niki ya kuhu tuwa hiyago oha wiku kia mwini kiti that is hali ya mungu ya hazi kona hizi yake ili mbale ya kapuri hauna uki kuka kuweze ni wakorbe mwena hawa ikuruka na hawa isi kuma fichichi utena kumizata kukutizati nicho kichia kumizi ya mkorbe na maadiko atili maka nikeo na Afrika nituku kuna na kini na mwena ni mwono kukule kwa wale natural resources kuiki takenya kwa jogo wa jimwone natural parks kukikikira na kumizi toko ni kwa mwikire na wane ni mwaji kwerole na maktama ya marari kwa takana kile kitu ni kini ni mbuno wakini ya nila yeti uikurukia mwakata uikurukia uikurukia dinana karati rabi karati kari uiho nuruko na karati kari mwakuru na maalitama kuru marafu kare na maguta mwanda kani haku niti maalitiko kota mwono tuna stage ni maku stage yoi kihiro ya kabu yoi kihiro ya hiro ya ya maguta uweza hae utikiru kukokochiu hali mungu wa jira na zibaku kana uriga kujira zibaku taito ni ya tingi ejire yari magu na kuikuru kana kuri ya zi kuri ya magu tumakiko na taito ni ejire nwe tige mwe nereki uchimu na yo nwe mafuruli maike ma Afrika tuheago haa yuru tuwe magakahwa haa tuhada na machani haa tuhada na mchere na haa tulikabu uikuru kana kuhu kujikana na Bain Conference neno conference ya Bain nile utura ikiyete mundu uri Afrika continent ya Afrika togo uruto ni mune ni mbuno nogo exploit kara togo wa konfitu ni ya makuri machumale hapa kabu ni ikara kuweja ukazwe kimeoka ukazwe ni kwa revolution na president yu narasa kumbuse ya paikiki na aratini ya kwa kuru wake niyo owa nile yunga na isa kuru mafuli maru waya ati hundi huwuzi karula kadari kadari zina wake wakile lili kadari zina wake wakile uwaiki maki ya mamuta owa ya niyo zina wake wakile chuli duka asuza ni mishitani sawa koko koko chiyote aita ni prasa zero kaniri tu chiyote upuwa na para na iti lakia mafuruni na Afrika matuwa ona kenye no ona haha ule hadu hake ona nyuri na kurehebe ina nigo ya maudu maikarete na harehebe ina piyo togo wa Paris Conference na nini nudu kwa kanyi tatu di makareki vya nungituwe uwa tulikazina watu likazina kamenya yo hakuri na ukuri uki ya kwa nikabila uwa wakutata maria mari na kuri ya lopisho una kukaka na kukua tulikana kukuri zwe kiafu todo mais de conhecimento bem conscientes curi uwezo ungeke atoke mmoja mmoja mtu huo hivi sio ni wa udota ni akifungi mtu huo ado few ipo boke men kama una women mako hauta kusawa kuhuchu that is for preach of each of you aka ruka kuru dikani na mili ni 45 kari na mili ni 40 mili ni 30 mehe hiyo tu sats mehe ni mpoli kiri yeko yani kumula hiyo makija na maroka na makaro yu Afrika niku ni population ni reduce wo niku furu ndi hote ku exporo jika hiyo ni ndangu wa vitu ni ya ya vaccine kwe yu Afrika nila hae hodo ni mbogo wale na matanawe wanyo mara hakuwa na makira hatuwa China ni program jimatike hotato ure ni China ni group ni world power in terms of technology na manpower. Manpower ya China ya meo hili ni wati hili China tikaburungu yao kitu kolegi kena na iti ya standaiti kama kama kakura wiki na manimu ni mutio ofi ni laiti watu wazino mafode keta matako maa jeji maa militari ni wama hakile kujira uwa na mwili kuni kia vaira hajichu kitu kama wakura kuhu kimenina nikio muno nipo hilo ya kubia na memorandum of understanding ministry of ya heaven na foreign military military ya matabaji ya kila kitu kuria maaibu kramati ya matabiki na ni vile isi ukuru at ministry of health nila kura bridge na foreign military mwono purana ni mwono tena kia imusina kita na mutikamu ya kumihota kubinia Afrika kukiri na teknoloji na hoti itale maripere kira kiki ito kareda kutufugula tenu Afrika Afrika tukie dete furungi mitu santis ya kumni santis tukote kote ka vaira zine utavira ore yo ira Europe radi research center ke university in Europe na ike US na ike ike tumuno wapatiri watanao matiketa na kiao aati ya kati kumisitara mune ni atari yo na Afrika ona kaheru media ulihisa ati watu wote zore ala esamli aketi kipu yuchiro ukona ale kumumu jika ni ukulila mararia India marina inoni marichoka makipisa ino kipinu ila na kiraka kila kitu tuli na kiutini kinuni kurutivyo ila na muno muno kukurutumeke hedi ya ya president ilika amelira mbeke ya mariko nifanze ujua kigo kripi ya turama teara uka statement ili echo ilipaka kia ikinira hobima na nyeni make menyanoa ibu tutikahe opeta make abrio tunatia ino da furu mine guo kiri gomu ka present wapu ya kora ifoka uki yu akura kubu wake ya kuchu wakani ili ya masanti nikweze mungu mnene wa ilie mungu mnene na ilie ya kira maiko baro je akiru wali ho hata mwotie no nari oranda nguye ya inu kiyo kai mechi kiri hama tuchiri mungu 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 uzi ya nabere mungu mungu ya nabere kini muda atepe naka na zia zia tukuro moka hao kwa mechia zile cheku kiyo kasi mwonsi lida ila atie nolo kile zera kileza nolo kile 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 Narita kitu ni jukumu. Tani ni mambo ya Afrika. Ore ma Afrika ni kwa sababu ya sababu na kule sote ya sababu na kitu kitu kwa kwa na kule na jukumu ni kwa ni kwa kuzika na ni kwa kwa na tuki tuki ya progress. Ni kama ndo ni kwa roho ya tawira. No kwa kwa mmoja wa ile roho ya te achoke roho ya kinyire akinyire mjuo. Hiyo ni kwa uchungwa. No kinyire kwele utikiza na limuwe kala kiyo fiste utikiri wa mwoko na tuwati kukitira alka nani ni kongo mwete tongu umoja ite nongo mtaruka kodo utikiri katu mwikili ya uti nabe mwema wakatu mwini mutu kukuliku kwa 1895 wali ni conference ite 45 wakishu mwini ya kwa ya Afrika mafuri machu o nari ni maho Kenya ni ya Gesa Uganda ni ya Gesa Tanzania ni ya Jirimani ike chokiri League of Nations ni kwa mwana ni on behalf of mafuguri mate makichoka mafuguri machi omote ono omote ni kwa matura somali ya nitaane ya mutagani ili ya kina o French kumari la juku kira kiri huu nikyo kiro wa kiro na kufika nichimani ya ase nichimani ni kakiro kwa Afrika ni kakiro wote ili Bill Gates management was responsible. Anyway, the responsible, the President Trump, he had declined meeting. You do a elections, it will not be a joke. As you are talking now, Police, they have to vote for a fact. That is $7 billion, which you are about the fact is in Rwanda. Then, Kogayiti, Gutakina, you don't know about the Kakariati. Who will be the right couple? Chigano is okay, Irehua Africa. Chigano, Irehua Africa. Africa, Kenya, Gopihota, Kohotana, Kana Tanzania, Kana Uganda. A single country in Africa cannot fight. Big for people who are Africa, Gopihota, Kohotana, no more going. No, my mother, Chief, which of you, please, you are my mother. If you go to Kenya, you have to fight separately. If I do need the continent, you know about the blocks, they are north, south, west, east, and central. They are building programs. They are going to be able to build a scenario. Africa, it is not going to be able to do it. Africa is no longer little control and a little help direction me OAU. Little help direction me AU. But AU in particular, Mauduma ma succeed. No government, they are needed. AU, no particular one there, the Bustari. Chia Dawa. Research center, Chia Dawa. ATA programs, ATOA, every community, each country, and Africa, in one center, like Nairobi, like Johannesburg, can it work Cairo, can it work West Africa, not to think about it, but it can be created, to the community, to the community, to the politics. It's okay to the annex, yeah, it's here, and what did you
Yeah, to get any quality, yeah, move to where I'm going to go.
mtu kwa ajili ya mtumire kwa mtu mtu utikio plani wa yapi na niwe inapata na ndio mafatili u consent nayo kwa ajili ya mtumire kwa mtu mtu todo ile porto wa kombi sikini tuweza ile masaa ile ha kwa tikile sikini tuweza kiale kiale kake tu na ni chicho kile kwa ajili ya mtumire kwa mtu mtu ilifika ikifika ni party ikifika ni party ya primary A ya O A U O A U limu haya tuki nikani hindi tupatiyo nige o konsorti maburi ma Afrika member state na ome nige maikrezi nete mchimanyo wa A U member state to do with the new development in la COVID-19 ukuru nige zero kitu marilanda nuhiti kita na naikona kechokeze hapte ilezo ileho Afrika yin it is no longer responsibility ya individual country no longer yin it will take responsibility ya AU uko tila ugati lili AU must call ad hoc meeting next thing ya ole kwa hautika oke wale toi na mkiri hadu kitu tuwekwa hadu huko miti ni ya ezio meti na ihenya mungu machoke maratify after ratification mahiane directions netu mungu as an individual need remember need in just as somebody mungu roo kwa tuini hindi mungu zuru mpu tarama ila nyapu I'm not a back off. Nobody can work on my head and a direction. Madrid is such a track scene in Africa. It is a journey in Africa. Ni choke in a council, yaki. It choke it taken one of their career. Kulikuli information in the secretary, yaki information in the Chica go. Ni security council kana security council ya Burundi kana security council ya AU ni wati wako in a program issue if you are not going to do that kwenye wote ni nemuno ni nemuno ili na member state ya kwa sustaini no wakorana hatu Afrika mahu kwa tanyeje nyo wa hatu wachukua kakutia from the kia pocket in the team kia pori wa kenya peke yake ate yu mulu ka president uhuru wa barara dali toro wadi Uganda Museveni dali toro wadi Tanzania Makosuli dali toro wadi kuna kubi baburi president ya haka kakisi yake nuno don't allow that nuno haka hakoro na adi hop meeting ya kiretu ya nyamono adi hop meeting it's okay that it ratifying they hear me direction. That means Africa, AU, in the Addis Ababa, it were a program to fear COVID-19, Marigitari Mani Yakua, Tamaka Ubakua, a program, yeah, AU. If you don't do that, the Uga Pink is today, are in London, Makere Siyakuya P. Kumba, Togu Madina Heone, it doesn't do America. Africa now, okay, 92 will cut you. How much do we have? Every state, member state, Boga is contributing million igana. Ii kisat, ii ano research center. Tatenuli, woku pe mkenuli. Tanzania maria hao, ya tega mungu, ya kwa irana hapu. Rekeleti ya hizi wana gana, wana imo istio vya rea. Tengu atumuli, Madrid kuta wega na hearts, roko hearts ya Afrika. Na ni hili tiyuwe, marikoro, maripere, Republic has been within our Africa. But the solution is not my tool. So the solution is not my tool. I can't remove the Tarahan baggage. When I'm not doing the road, you get to one area, you are the head of state. You are the normal, you are the way I end up. Now you may look at it. If you're in the relation of the confusion, you go home to a back. I don't know if you have bakongo kona hosi kutrimudu utahina watu wali nuko nituwa nile tukawati azugiamu weka wajia mkili dawa cha kimineralari na matizita tukuli matiyo mekiwe tuchukuke tumile marigitari na mara hapa uwa tuyente wa miliri hali ni marigitari maitu wale marigitari basta wuna yoki alia mara uwa matana nungu mbutwe nika hapo nikia dawa kiasi wakani mtani mafu yachu uku nungu nirele kiri na nirele kiri nirele kiri mfuru ni ule wako ya zangu in Afrika tole ya nirele hakulie kwa hili zangu ule hakulie lugha ya Kiswahili adri yake ila mbili tabine magyo kama teo magituka ni profesa onana amuna mbili no kama onana marizi ni wama adi kwa majimo mbili wa mbili ya chuma tumagiro pero mbili ya ina uge wake na ayo uge chua ake haya uwe na ake ni alina pihiti ni mbili ya mbili ya mbili na ake alina uge wake mbili ya 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 Tanzania mahigo marito mangeto daktari ukadwa ni profesa uchu mbundu yuru mungo makintrat no ule mwone kile ni lewa no wachu mungu mafu wachu mungu mungu cha mwameka no weka ajia na lebibia na kebile kumeta mungu amerika neti no wajuja na nao na mkili kuru ukadjuja na nao na mwuyuru kwa nako jesu na kuhuyi wabiriko jiru na nakea nipa Ndiyo kara. So tutunye na alina nisi iki ya ugi wa kimelela. Mutu rara, ele presidenti ya muheni, ane gero polika na gero wezaka, acho kia ya getoto ya kimwa. Iki uneo, ilo ni atrakiti ya Afrika, Afrika, yose, from north to south, east to west. Utiri mwono kapile ya fungu wake. I wish I had power. And you, you want to rush it, you know. But to get to clear it, it's a thing. It will get down to my Europe. But in a peer, you get out of the situation. The place is the world to talk about a COVID-19 in isolation of all of Africa. Really, I get them in any moment. It has very much to make the whole of Africa, or not only African president, my crazy. Now you know what do we do? Do we not do it? Mjamani wa kere, utuweke mjamani wa kere, no intellectuals wa Afrika, leo mwake na yudu, uke intellectuals ka pelazo, na hige ni mamakini, zirikaji mafaki. Na kiki mwere, scientist ya namura yuwe mali yuro, nare mali US, nare mali Japan, hatiri hadu hadu kabuwele hatari scientist mo Afrika. Na kwa NASA, kwa nuka di rocket, kwa nuka gani hati, na kwa NASA ni program siyo kuyukamu miyako. Kuleba dode kadiru dawa. Kule nato zumali kuu. Military ni kumodo wa tuko ali ya kari kumpu. Yani mungu mungu wa kenye wa Japani wa mali ni mani uwa mazi na wa Somali ya odi wakazi wa mali ni wa mali na ni masanchist. Kaya afu kesa hiko na tuandiriji uwezo umana na mchili. Kenya ungo ni mwia abiligo kia yo ona siya ni mwoto. Kireta re fadi, researchers. Kireta re fadi ya mwini, mwogo kule ya mwini mani na solution kia COVID-19. COVID-19 kitidu kiumete kwa maa. Ni tu virus, kuru woko, tuka hongika ni mwina patinjo, ni woko, na sewa kundi woko, kongu wa kukora woko, ni kama tikari ya woko, na kama tikari ya mwini yuko, ya sato mchati ya jinake, so woko, ya woko, Eh, dah buat aje. It's true. Oh, dah buat apa? Boleh. Boleh tiga mana? Cucu muka. Mungkin kita murah pun dah awal. Jadi kamu saya. Eh, boleh aja. Kamu dah ni arwah. Atau ni, aku ni kita nak. Nanti di part of the spirit. Nanti cuci cuci. Ni ni. Tapi you are not ready. Ini teknologi. Oh, nak apa? Siapa tu aku? Aku dah arwah. Atau aku from the spirit. Jadi, mungkin you are ready to move to the new. Mei kia uwe kwa wano, kisha na kiuna majene mbaho. Niko spirit ya jene uchi uwele lari wale. Nika kia mei kiyo. Why don't you do that? Yato kwa ika mei, niko kwa kika mali po maa mbro wato. Uka uwe ni dofu, ino ni chui. Spirit ya dofu di ukiroa. Spirit ya chui di ukiroa. Mwema wakore spirit ya mungu wale ho. Niko unako uko Christian God shape. Ule jene kwa gama kere. Kanonite, ito nitimati. anonite ineza kene wanari wakati ya kipa nako wale barake kitu na kitu nako mchiu haka jena kilichu attachment nomu vugu vya nitu kwa wadoyu nomu wane sata na umengi kiuma kiuma kiume kireu kiume kireu kiume kireu kiume kireu kiume kireu kiume kireu kiume wajoshi yako ila kukunde spirit nyekia mte pari ya kiwende kia kari ya ke amuguri wa kiko ugona wa japani ya kia na ikia ikabri ya kwa hati mbili ndiko keno na mguru na mwaguru uli mwacho kana huku mtukua mkiraza ikiko mwako mtukua yote hiki umapoti hiki kwetu mkiyote mtukua ya japani hatari na kristu hawa hau
Kuliga, hali za turumano wana hali za turumako maasoe
mwanyarona hii tuli mwome likara nyunate mpura jana nyunate kana mkihitu miha kata China na inadhi yake hitu miha kaya keote mtu wa estu mwogu wa kia vile China na ikira mkawa ime mwole na wakire wa kukira ki China pa wite na ikira mwole wa kihaya ikari ime hati ya hana kiru kiri ukati kati nzija kiru kiri ya makari ya kari ya kaya kikuma kati nzika hikuru wakati Ache inamari kuwa kutile matieka wale matia lana hoa kia mike kia kuila. Mwere mwere nyari yuka kai karate mwere mwere. Hayari haka hiko na itaba hige kia chaina. Akari ya hau. Aleti maimara ya eti hau. Iri ya eti ya koronu mchikati wa kuyari ya hau. Wachoke ato nubi kuhikuro asili. Nei mtiri kukua. Makinpu uzea opipacha. Machika mwere mwere kagati. Atuko kuni kwa mwa uwe kwa pareje mwa to the chief west mahoma ikinga lote kali magi tete kwa do matiwa au kiskeria atocho mali na tena nukia mchenga wa kama mara ma ma kuku maranda na mago atengo na ma ndio kile kitu dege jupo ikare kitu kile ya vijana na yeye ndio ndoka yote ndio ndoka kitoro ya kule kumikele nikimu la marika mkrezera la mwana uwe tulie uwa menye uwa 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 tulie tiyo kana kana chaina utite kitu karare umuze mbrangu hati ya kerezera si chaina uwe za becha which you can do that nothing uwe tukona una mbu nitoro tukiri tuwe menye you thyself uwe menye aurumachi uwe kwe menye uwe kia kakikula mungu miyako ya saksi
Mwote ngote tariki yae? Hei, hangi ya?
Hei.
Na, nwari ya yaga fiyo?
Yuhu, mwote kiriyo, itubu ya hangi ya reki ya kumazuna. Mwona, itubu ya kiyo, ya kiyo.
Hei, nitoa dogira lore kwa mage kuwete na mafurulita kina Brazil na matigira kutaka za dwala marakwa, ne zoni?
Hei, ule, kutaka za dwala marakwa, rei, achiyo, mkulo marakwa, yuhu, uchoki ya tata.
Hmm.
Tata kachiki ya luko hedi ya ukimu ya kaigua ya matile na wale noko ya data mako na infection mess ya virus hili ya uguru ya tijite
ok
noni ke wukuri wukuri ile kwa jenyo nili
yes
noto yari ikawga hana duwa duma kafa hapo ijumwe nochio na wale mali mwefa chumaka chuka extra careful Nani utikara utikara kule huo vaccine kumama fundi maja mwote kia kutuwe ni kiwe kiwe nijira kwa jia njisi one of the podcasts oro achita nwe nwe la natuko wanatua tujitu na nijuruo nayo nijuruo nayo nuduto maka kajitu kwa katigatu wakata katigatu wa uturo wako katahu tumiratawa Tuko iwe vya ikata ya immunity. Kapo nisi ya tawe kili noko. Tuko, sometimes ya adimaa nyerele. Nyerele uwa mzungu zungjopa. Nyerele uwa adu wa kia Tanzania. Nyerele uwa kili ya tumudugu ni mama buo ni mwa ni nanayo kwa hili. Mzungu zungjopa. Tuko mama wa mwudu harikipu mwudu wa hila wake. Kwa mwuku ikila mwaga zikilu. Nyerele uwa adu tumudu tikomenya. Piru kia zungjopa. Mwamerika zungjopa. Mzungu zungjopa. Uchi mungu kitofa utumumu. Na kriya rako hakeno ukeinja daheo niki. Wakano kukumumu ulete na hako heori yuri ya wiko pete. Uwele kugati hili. Mwema waka tuchari nisanti ya yetu. Na ispoti le Kenya ala maritimu. Nimatu wana nikei tuweza. Tumila ziriti. Tuga na ingilea ya kwa hapi yezi mareta. Eto ziyanga ukuru ukuru kukuri ya kwa oku. Natuteta. Natutilamenya. Na ikilaki ni asante. Dini kibuti. Adi mafani. Matoke kaitawa yao.
Hai. 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 Hai.
Hai.
Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai.